iguna ashitada gacal sida shinnidu boqorkee ugu shiido shiido malabka dareenkayga sheemtee. Shan iyo toban ushinkii si buuxo ku caddeeya shaaci kalgacayl kalgacayl shuraaka xaflad shaamareeriyo aroos mau shushubina shushubina aroos mau shushubina. Shan iyo toban ushinkii si buuxo ku caddeeya shaaci kalgacayl kalgacayl shuraaka xaflad shaamareeriyo aroos mau shushubina shushubina aroos mau shushubina.
Shushubina.